Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavunga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my. Gozi yake inavometamet kama shima. Hivi we unazani na kutamani la nipo itrese zaidi ya vile navodhania. Kina vio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my
kachorwa kiuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho vyake kagolori, anavyo virembua. Abadishe plaka gola, go spend all my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pozi zake kamudori, anavyo jishawa. Nishajaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi, ati Mombasa. Sijamona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, penzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura, hazini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura, kwenye shindano la warembo acha nikupe taji. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You such a beautiful.